Zepmusicbite.com.
Sugar Boy. New style.
Easy.
One time for your mind.
Made it.
Ulanda jiwalite mwa. Tomba shimona ine nyo semba fye neipusha. Neipusha. Ulanda jiwalite mwa. Tomba shimona ine nyo semba fye neipusha. Neipusha. But because if you love me, girl, if you really love me, girl, sembe ni maona, nah, sembe ni maona. Because if you love me, girl, if you really love me, girl, sembe ni maona, nah, sembe ni maona.
Kwa dating a pafula, kwa dumia gana to twingi na pondolo. Give me high five, oh. Tu think apa dizivu za muzimbeta. Ukwamba fiobu shikuna kumwene. Ama pange ya ndiyo senipariwe. Oh my sweet baby, don't be too shy. Look into my eye.
Shimona ine ilio semba fiende.